CoplayJams.com.
Muchite mwiko fye
and beats.
Emole kane wonko fye
music.
Program yali shibikwa kali okulanda kuposa face.
My name is Chilewanu
Muzo aka Alphonse Kasama Swagga Boy.
Oh na na na.
Yeah. Listen. Wachana lelo tulibonse chapa mo yali kala tatu tobe chipangano muchite mwiko chesu twali pampa monko mona kwatine na mfumo kwisano ukute mwane ko twaishi bafyepela ulansunga kwino wali chenjela shikupala nyakuli shimpi misepela pantuni weyonse nale pembela muntu tupita chila bushikumushila shumfwa kwino ngana mona ulelila pali iwa bengi eva mpingila ulimbeka sana nali kulipi akalumpa muma tololo na mumpiri inena iwe tukalaba fye babili nda kumfobo wapalisho nsenjiri wila ilishanya mami na pashiri
ulo nasala pukane wali wapwala la mabebe nalichi wele wele nali waka wele nene jeri fyo faya fyo nso faya lilo niku papushe fili fyo zende jeda
Fipu batula pusana panono fetwa isanga tule umfwana wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana ula mfishara patali nganshi ngumfwa wino chilanshi takanshi nde kutotela kakule nkanshi nkasumino bushiku kantene kapanshi walilenga mumano na champuka nga ulimutulo na kulomba pampuka kuli iwensha kesho kwa luka wambi bala lenga na vwayo kuluka ukumfwana kusuma ule nkonka ferionse munuma nali kuchonga uli muntu sana takwinga ba ichinga tupatulukani
kelo na sala pukane wali wapwala la mabebe nali chuwele wele nali waka wele nene jeri fyofwaya fyonsofwaya lelo ndeku papushe fili fyonsene jedaya twende jibale
popo
popo mapalo nyaya yene nisubila nemuliwe ulu bafunde monamo nangu chiba chibe ndega tama bebe mpepo twafuma tepe ngana nishiba sebe sinina zikaile ngabia lelo nasala pukane wali wapwala la mabebe nalichi wele wele nali waka wele nene
Mwa ine mwishi muzolewe kae fyo unso na ngufu ya mwela pa imisa mpya munko makia chai akapon mama sunglasses
and beats the music.
Yeah.
CoplayJams.com.